kesho Iringa wone kina Konde Boy wanavomwaga mandinga. Kajala wane ni tu tena zote ni renji, mwenzetu umetuma kala kitu na bado nauliza chenji. Eti kisa cha kumvimbia ni vipombe, chipsi na vikuku. Brother ukijiona bondia, kazi chape na mwakinyo ama kiduku. Ndo mara kipenda chobiti wauni tunanunua ili ikifika mida ya miti asija kasumbua. Dika, 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 nikudekeze baby dika. Dika, dika, nikudekeze baby girl. Dika, 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 nikudekeze baby dika. Dika, 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 nikudekeze. Kondela bado mademu wanatupaki. We unamtumia, pengine hapati atamia. Kipindi unakaza na kumkaribia, mweza kwa nashina na kumgaramia. Aki aki aki, penda chobiti wauni tunanunua ili ikifika mida ya miti asija kasumbua. Dika, 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 nikudekeze baby dika. Dika, dika, nikudekeze baby girl. Dika, 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 nikudekeze baby dika. Dika, 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 nikudekeze.
Another Gbedu from NigerPickup.com.